waliba jiranna bilaan far badan oo aan dhimadaas dhigbaxa ka dhiyow dhalmada gureed markii lagu hadlo gobolada dalka Soomaaliya intii badan bilaanta waqtiga dhalmada moowada haysadaan goob caafimaad iyo waliba Dr. Isla markaas qalabsheen dhimaysarinye maadaama bilaanta qaar shuyuuyin haana ka nool baadiyaha maba iyo deganyin deegaanaan ku dhawayna xarun caafimaad Cabdullaahi Saaq Ibrahim oo ku mid ah dhaqaatiirta magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay iyo waliba saa faafayn ku biyay waliyaabo sababo dhigbaxa ka kooyow dhalmada gureed bilaanta iyo waliba saameynta caafimaad darro isla markaasii tii injiisada kora bilaamayta
bas baatam himroch may basheena kora asoon hadaan sheegi daawooyinka qaar haddii lan isticmaal maamada minka garax siyooyin isticmaalayaan bas baatum him rooch maaquul may kale sheeno kore yutrin inversion walli oo meenashin lan jeeda haddii xaaladda yutrin inversion kana def def waa soo na doon sheeganiya bas baatum him rooch wan def def waa haddii yutraska inside ka unug uterine inside ka hadii bath canal si hamoodu way ma qulin uterine inversion ya ba risk inta jar may complication ka badan ama condition is ka oo sababu kor may ba kumida placental brevia na dan sheegay placental brevia may ba lakuuday hadii placenta unuga maamad hadii kerlan white maqul postpartum hemorrhagintii kadi waayo adiyo mulalka jirta may baanta intii laga dhigay baanta may ka baanta daawooyin ama nafaqeyn baanta may bo markii dhalaas may ba ku bahay dhiga ku loose gareys hadii dhiga si loose gareys maqul may baatay oo sagaalada hejubishintii dhala siyado kalkoota di postpartum hemorrhage kadi on maqul may ba risk inga jirta 5 ama 6 intii ku ita hal mar hadii 6 ku ita may ba blood donation in la sameeyo dhig lakshab marka may ka sheena kore kerlanka sadiy white maqul way risk inga jirta may ka sheena kore hadii balanced food ya white on maqul refreshing is kadi litran maqul hadii oo maamada u reeto ya dhala ku baadanaya ye adiga ee tolol baan suubsan waay riyoon kamaraana mahosha karsan wal masuubi kurteera laakin aalam ko oran may walaana yani maamad meel ku yaawe infection in ye anuga ka dhad infectionada qaarna may ba maqule cudurada qaarna may maqule opportunities diseases iskare cudurada fursad gaadiyash may in lijeeda marka fight infection is wala roger wbc magaasho ahaan lagmado white blood cells meenashana ee cudur la dagaalamayaasha jirka bani'aadamka fight infection is la yiraahdo dagaalyahanada jirka ka jira miyo waa jirka diyo hagaal cudur may bal dagaalamay fight infection is kan wbc wbc hadii hoosan diin may buu may ba complicated jira cudurada qaar sida cudurkan hepatitis kelay cudurkan lalay common cold laga cudurkan lalay malaria tibeyd opportunities diseases ka kumidi marka hadii ay white carriers meba maqul infection iyo ka dhal infection iyo qabta ka dhal maqul meba cudurada ka kan escapesada marka jirkin immune system fail why ku badana astaamaha muujida ma maqul ma